Ngaba wentunula mpanga limalanga tankoze ntia Neseri na weganye geseru norugendo Oduku volu kumutwe muli okufesa Ovulanda vienyono wamle kanyamu bidogo Necho fongi kanyize mikwano lwachi Koze semunye ngoli uweyo mugulati Noonya nengeri jempole rambulidwa Na njini rukunya choku zotula zomoyo Akaka kosi kosi kilizabu baba baruanyi Bebaba deba muntu soro bafembi dongo Ngabweba tiyo mevasala wanti no kurumba Ziba demba gazeri ndikuleyo na lidala Kukasazi wa sobele ranga kaba kenso era Baso deno munya kulira wanevu gonzi Nsime samwa samwa kutali mitwe na virenge Wera mune ya mchimie kati jema gome Rukunya wamboneleza siri ya lugambo Habe mikwano wabafenke nyeleza mbukambwe Omuko wankubye kumutwe Okutegera we kunsibuka wasanyalaza wakati ndi uwe Mtambula mpuruguma bomu mu rugudo Echo kukola chenjo leke denze mwebu benje Biroze bimpugu kanga mbaloza Nembiroto bazigira lunyesi chafuruta Biebi kemo biafunye uwe sulomu watwa Nogwa kabuku katangu wene betu mkatonda Nanti na kujenjo leke deyo za rumonde Duba cheze za fundu kuluru nga gati sani Bantua mama Nyono mukwano gwaba na badongo Sakaba fanga sina manze na kufuka Baligide na mpajoni mabirizi Yali wa mtawana tamu manyano nyogutambi Nyekuchala kwa nama chisebo uoru kunya Nota daka waduka biku na ndichi wabayo Yore lulikera ngo kute modemezi Uchifo chenko kondita mfugo kwe kulisa nare Akame nkaka ya buluza wanabatese Na kedube ya munyula na biasi Nikale mama Tuvera tuera birone chano chimoli Ngoru kunya wataina songa ya kuwau Luwa labanyata inatabu na musango Merutaliza bajonye sabano dalensi Bazirinda banabatafude kubajeze Epiga nebijolekeza batyo mutonzi Niyuvalu njaga za chiru no rukunya Singa manyidala kachupa mweru nyuera Na nkaba denji wa mwakiri kumimbiri Na yoru kunya na lutegera ngatumbaka Chuanu kafina ya lieva kila danyo Mugudobo mwankabiza kasweza ndeseo Basu deno mulavirize rabote no mvuga kaunta Take kaganya kola chiramu Kafero ne mkungu chivakire mirembe Liste yeze mkozi sakati wegamba Mukadongo kamuti ndi mule kwansa asira Base wa ilizo chira vira usi ya kujieka Akabundika abatanya galiza mirembe Abanda gambu tulishimunga beba tuju Orukunya lwa abataliza abone panigina Ngama kuje ye kamiride nyabechi poli Nchimano ye bade chakizo orukunya Ekunya buli kantu nere kawonga teride Chigendere lwa chayo wochi nonya tewali Choka baba limia teba likanga batulutoma Bantu wa mama Siza nenduti okuta kafero Ngaru imbe mungerieru langira dale nkwe Echa kwe ya dayo atunude wakuru mbire Mukwano wange kansameru gaboku mula muzechisa Enyimba zava dayo imba kutambi kibadde kizibu obutakoona ku mutonzi zenkakasa yatuukira mu mizira na bululu nayanirizibwa abatamujeemera katonda lwali abiswa lulinda bamukinze enkulukuku kyenva ndi obufise bwebwa okwentetenkanyiza ddala ndiba ntuyiriddawo mu kuzira gwa ani alibankowoola nti bajjuleka onootutuusa n'okunywa omususa gwe alwooli tulumakootera otuwande lwakukaawa lwakuba olulimi lw'osimanyi osanga ebitukayirira gw'obikombako n'ofa obuwomi omugenyi obutaddako ekyo kitegeeza ti oba oliawo gy'ava wandiba emiteru oluusi n'otumayo omubaka okuzuula naye olukuunya lwava wakimanya ntemyeko osanga bazadde baalo bwe tunaabawanjagira ti omwana wammwe neeyisa ye yakitujju bajja kumuddukira oba okumukoowoola nze nja okukulembeera abawerekeze mu kwetikka engugu nambi ono omwesibako okwerabira obulo eyatuwaka nkulira kijambi yatusonjola mpola mpola era ne bajja nga basiira nnyini atuwa mbagatanyiza olunaamala abalungi n'ababi va ku muntu akutwalako bw'atyo mikwano gyo nga mpaawona ngeri gy'ogamba ti omulwanyisa gweno okaaba okolimira lumbe ng'aziikibwa ye paka ewaleete lyaligenda n'akomawo ekintu kyokola dutiisatiisa ng'abaamanye lubalumba ku fulonti ne lugaaya ziizi ne bw'omwemetta kuzannya nango ne bw'olinywa obutwa nkiraba nga nze kwetawanya luno olaba lugwira bigawa lyabasumba ekiyifuyifu n'ogyowulira ddala ebiwobe ezo sapuleeru zibalesaawo mu bukambwe n'abali mu yeekaalu lubalumba yeera ne lumanga emiranga ebiwoobe n'okwazira n'ennyo kyekiggula luggi lwa kawenke n'ensonda nnya awampi wazaayirwa teryalikuba enkyukira oba mikwano gy'okujjangayo okulamusaako olugendo olutalina asibirwa ntanda mu mpanga n'endi abaana battunga nkyalya agamakeesi n'omusindire mulisomba byakiri esibyebaza kuba ndiba sikyabisiima lwaki yesu weneggula akamenke ne bw'okola empisa ekigambo kutayobiyako umaru katumba ne fira abo olwali abaki abatayomba na muntu n'omu yagala nfundikire luno olukunya ng'endeeka gye luli nsisinkana ne lukunya okufa shuwa ddiiru teri kubuusabuusa neyinja kugenda nduvumyemu leka ntuggwa akaavuka empisa akagagga k'emize akazunga katunyookerako wano ebikondo akata tyabayimbi ba kabaka ka ngeri etya kandiba nga kafuka ku buliri ne bwe siikuvuma emmanyi ojja kundya kawutta gw'oginika ebinnya eby'amatalaga banange byakulanga munda w'engalabi wamma baana ba taata mubandabira nnyo ng'enze kinyerere www.mp3ugandanmusic.com